passion, lile angst, ikini zo.
Angst on the beat.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi ya hiwa.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi kuronda.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi ya hiwa.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi kuronda.
Switch it off, mbuli zo businja. Switch it off, mbuli zo pulani. Sweet love, mbuli za pulani. Sweet, sweet love, naba kwine ni mbata chirondai. Sweet, sweet love, naba kwine ni mbata chironda. Oh no, ija perezari ya pulani. House pulani, ndu hira chiwani we. Sweet love, mazira mani. Tinyine pulani, ndu hira kumbihi we. Jombele kwini, omurunji wa ina kubele kingi. Oh yeah, baby be your kingi. Jiwo ine yubi makwini, baby.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi ya hiwa.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi kuronda.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi ya hiwa.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi kuronda.
Ndire nintere na masi mtaku kwa sang. Wena buna kubine hatire kande mereho. Numurinka na wena kabi muri dialogue. Samu love, undi doctor kakwe full dose. Lekambe seturi tenyewe kubere manzi. Bere za rukundo otire make mbawazi. Planet mkwe hemo earth kutware mazi. Yeah.
Wala you.
Nyele chila ziwaka. Nyesha zile ho kulaka ziranka. Lavu njine na izula zitanka. Nyesha zile ho kuteka ho zimwaka. Hala kulebe wena iginizo. Lavu njine sentenzine. Kulicholi kwenda chuna baby njine. Iwe mkwine bori abine. Baby ni waichini swabe minye. Jama.
Wala you, baby, ngiria hiwa.
Wala hindi ya hiwa.
Wala you,
hiwa.